Kominkomi Records.
Westside Music.
Rapdeveloper.net.
Hey, okay, Mr. Bwinde. Kominkomi Entertainment.
Hello, babe.
Ganems. Dopra.
Nina muone la cheuko, but daddy no nati adi na chikonku. Vevi muchitikila ha wishing ani viroto. Zivi machitika po vima nkana che viroto. Haimiri lali la nishambela mpepo. Asaki lali enze muntu weaza kambisako. Abwelo pinda mula mukos, no nilangana na muwe vinga no boni tamangila ni pundiri lati. Anko, anko, hapa pena miona na mutima wankala. Mubiri wenzo njenje mamonga ni funo dwalolo ni mwai. Mwapeza ni jingali posi jaya. Nezo funo zipaya muka mana nizi. Chalo sichiri fea sope tacheni chitabe. Apitirizo kamba na miswasi zambo choka. Voice mwe icho kila chikongo chambo mveka. Vantu weni nkala nabo nisemu na njoka. Anko ni vazo na veni kamba sini pontia. Nimu vili we muona. Muti manzelu life yanga banai chitamata. Kulipeve sini maona. Jenny, jie zina langa. Nina patwila kuno bata jive nze balamba. Ndeni vantive ni nkala nabo njeba mani sunga. Naba muna babo njeba mani pitisa muminga. Bata jina ba mami, vana fera pamozi. Mu accent jina shtika paka piri ngozi. Teze babiri na mufana wanga na ya nafa. Vana nizi ya neka bonze pachalo tu safa. I can't hold the breath, I think na ine ni zafa. Na mufara pakanwa, dose that you were shake up. Na muka zika pansi, don't worry talk to me. Don't be afraid, you were just open up to me.
Basi ye Basiye, basiye ni vana vakure. Mwira bachusha, nabo ni bantu. Barefa iko kukura. Bamone kocharo na wefo chabu ama. Bareke ni vana bo. Mwira bachusha, alikuwa tensambo. Ya kuikara pacharo. Akamonu kuni wena ichunga kuwa. Ireke nunyana wa. Mwira bachusha. Mwira bachusha, basi yeni, vana basi.
Balasti mufana, hapwelo mangu suka kutimajin. Ankoli nina zaka 14. Wenangu ni bakuru kwa mabalipe dispring. Wamuna vanti, forced himself on me. No news ati ni zaka mbe, ni nkalezi ati ni kaulula. Wazati pishila pamozi na vanti, ni shitiza pwere la kulundazi. Efi chitika lionze vanti, nga tabalipo. Nombo na mona atifiachila na lafo nechikonko. Kasokolo rembalo ndolele vanti, nefionse. Shira puisha no kulanda, no kuisanzu mkira panze. Ati kabe na kalasti wike, bapo no liose.
Basiye ni vana bakure. Mwira bachusha, nabo ni bantu. Barefa iko kukura. Bamone kocharo na wefo chabu ama. Bareke ni vana bo. Mwira bachusha, alikuwa tensambo. Ya kuikara pacharo. Akamonu kuni wena ichunga kuwa. Ireke nunyana wa. Mwira bachusha. Mwira bachusha. Basiye ni vana basiye.
Nkomi Music Entertainment. DJ Kelo. Lekenu kuchita biza vana vanono. Otherwise inside story ya mwaiche. Washirefika na pa extent ya kuipaya. Lekena vana bakure imiti kure mpanga. Otherwise mashara uti yenge tatuwa kwa nisho kupunda bonse. Big up to you, oh fellas.
Downloaded from Westside Musicblog.net.